Bas Mangobi Bakora ya mapenzi
MK on the beat.
Ai, kazi lako tamu nishikishe. Ai, nalipenda sana nishikishe. Ai, limenoga sana nishikishe. Nimenoga sana, nishikishe
Ay, sweetie, ninakupenda Ay, baby,
we
ni wangu
Ay,
roho yangu
Ay,
ni yako
Ay, sweetie
Ay, wengi waliniambia Eti ni kuwache, ati utaenda
Nishikishe
Tumefika fa Bila kuogopa Hii ndio masaa Ya kuwanasa Wanaotuinda Kwenye ndoa Kila mara Ay, suti Nilipopenda Ukanipenda Ay, baby Ay, sitakupa uongo Sitakupa kisogo Sitanipa uondo Kila mara Sitakupa kisogo Sitakupa uongo Utanipa uondo Kila mara Ni wengi Walivyo kuja kwangu Waniambia Wananipenda Kawambia Niko na kipenzi Taraho yangu Ay, ni wewe Ay, wewe
ah.
Ay, wewe ah. Sweetie
Ay, pezi lako tamu Nishikishe Ay, nalipenda sana Nishikishe
ah, Nishikishe
Ay, imenoka sana Nishikishe Nimenoga sana, nishikishe Ay, wezi lako tamu, nishikishe Ay, nalipenda sana, nishikishe Ay, nimenoga sana, nishikishe Ay, nimenoga sana, nishikishe